Mama kujifungua sitazaliwa sara, kabla sijamana ni paka leo minaema. Msichokijua na nipambania sana, kila siku mikiki mikiki kuzima angu niziki mnajichereweshe. Kuna mina saka niziki wao naeka jilasi unajikondeshe. Wenye chuki na jilasi
najichereweshe,
mie nipate utaki
najikondeshe.
Kutuwa maneno unaki
najichereweshe,
moyo kuwefazi chuki
najikondeshe.
Si wajali mie mnayosema, si wajali mie mnayosema, si wajali mie mnayosema, si wajali mie mnayosema. Kesho kiyama tutasimama, minajua mengi kwangu mie mnafanya. Kwenye nafsi yangu mienda mengi, maneno maneno mwezenu sipendi. Kazi kucha nye kunisengenya, mnakaa vikao kazi kunisema. Ingekuwa jonge kwa mto aliziki, au kwa godi zambi zako hazifiki. Kila siku mikiki mikiki kuzibangu liziki mnajichereweshe. Ona mina saka liziki wao naeka jilasi unajikondeshe. Wenye chuki na jilasi
najichereweshe,
mie nipate utaki
najikondeshe.
Kutuwa maneno unaki
najichereweshe,
moyo kuwefazi chuki
najikondeshe.
Si wajali mie mnayosema, si wajali mie mnayosema, si wajali mie mnayosema, si wajali mie mnayosema. Watoto cha gang is gone, watoto hapa story. Awe kwebe wewe Duli talenti Tompo Yuma kiniga Wee Lady Goma kapiya we Duli keyboard.
The mix.